Parliament ya Uganda edamu okutuula olwaleero ebimu bikubiri ku lukangaga lw'ebigenda okuteesebwako kwe kuddamu okukubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erikola ennongoosereza mu mateeka agafuga Parliament erya The Administration of Parliament Amendment Bill 2029 nga lyaleetebwa omubaka wa Mityana South Richard Rumo era nga mu bbago eryo ayagala akulira oluvuganya gavumenti akubwengako akalulu. Omusasi waffe Edith Nabagereka ali ku Parliament.
Wesogerera nga ababaka ba Paalamenti batandise okuyingira mu kisenge kya Paalamenti awateesezebwa okulindirira ebyo ebigenda okuteesezebwako olunaku olwaleero. Ku bimu ku bigenda okuteesezebwako olunaku olwaleero kwe kuli ebbago ly'etteeka erikola ennongoosereza mu mateeka agafuga Paalamenti erya The Administration of Parliament Amendment Bill 2029 ng'era lino lyasomebwa omulundi ogwasooka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi mwaka 2024 mu Parliament eyatuula eggulu. Era wano eyakubiriza olutuula lwa Parliament olwo Speaker wa Parliament Anita Annette Among yali sindika mu kashiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'amateeka ng'eno ebibiina eby'enjawulo n'ebitongole gye byaweera endowooza zaabyo. Ennongoosereza mu bbago lino mulimu akawaayiro akawa ababaka mu Paalamenti olukusa okweronderanga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Kati okusinziira ku lukangaga lw'ebigenda okuteesezebwako mu Paalamenti olunaku olwaleero, Paalamenti egenda kuddamu okuwulira ebbago lino nga lisomebwa omulundi ogw'okubiri era nga yakukubaganyizibwako n'ebirowoozo. Kati ekirindiriddwa ye alipoota y'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka okusomera Paalamenti alipoota eno ku byanoonyereza ku bbago lino. Ku bilala ebiri ku lukangaga lw'ebyo ebigenda okuteesezebwako olunaku olwaleero kwe kuli ekiteeso ekisaba gavumenti okuteekawo omutema gw'ensimbi ogw'enjawulo ezinaakozesebwa mu kubudaabuda okujjanjaba n'okuziyiza okusaasaana kw'endwadde ya Nalubiri ng'era ababaka abali emabega w'ekiteeso kino kuliko omubaka wa Bugiri Municipality Asman Basalirwa, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende Opugwani ya Nakaziwe Charles Ayume, omubaka wa Koboko Municipality. Kulashinana munana akutemyeze munana CBS Radio eyo bujajja ze Edith Nabagereka wanaku.